Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde aljumare joyi lewru septembre e biya hitande do woni ɗiɗe e nogay e joyi non biireten sappo e jeɗɗi amde jaɓɓiri Maslima e sappo e jetti nokku noddirteɗo maison de la presse ɗo Bamako ɗo jottinonoɗo kabaruji ɗo yumor woygal kanko noddirteɗo adira trawore wonto ɓoggui jamɓe to Mali wattu joni waɗi wullago fewde ɗum won leydi Alanzeri ndi ɓe mbi hono felli diwowo mabɓe koɓe noddirteɗo drone ko fa yarde heddir nokku noddirteɗo kidal ton birte oɗo golle waɗi wattu joni o ko nayri bangal piide ballon yaade coupe du monde hitane uina diire noga e joyi leydi mali ndi hawi keñen dum won leydi noddata comor ndi di won sembe kabaruji dimen jogi non do kikida hande di bismillah modon e hedade Alkamisare Kenya leydi Mali ndi joini plainte fewtude leydi Alanzeri ndi nokku noddirteɗo Cour International de Justice ɗum woni faton oɗo nokku ɓe joini plainte mabɓe wattu joni ɓe mbi hi ɗum woni leydi Alanzeri ndi fellindiwowo mabɓe ka ley lebbi ƴaɓɓinoɗi wattu joni ɗum woni kanko jangguinowo nokku noddirteɗo Université Kourou Kamfouka ɗo Bamako ɗo moɓe noddirta professeur Aboubacrine Ahissa o hollitir sa ƴeewi Mali ana jogui daliliji ko kani hollitinde oɗo cour yalla oɗo séri an tacca hakkunde mabɓe keɗɗen komo sifi do en to faccitago siita sidiɓe
ɗum fuuɗa kulle ɗiɗɗum dogata saabi cour international de justice waran holla bawɗe muɗum caggal no ɗeleɗe ɗiɗi fuu jaaɓi ko hollita on kawre e dane wotere caggal muɗum kasin sono wala fa mallade hollita gomɗini jaati leydi Algérie wongo toñi ɗum mi en miɗaɗan Mali ana han hollitunde gomɗini jaati o bonala waɗaɗo ga ɗum wawa yiude caggal geddi saabi sarotoɓe ɓen gonga tan gollirta ɗum gonga noon watti fo so metti mata hakkunde leyɗe ɓaleɓe ko ɓuuri hewde e muɗum jooɗa hal tan timminta ɗum ga watti joni leydi manen holliti mettama sanne to o bonala waɗaɗo to leydi Algérie wonde tewde fa joni kongol sarotoɓe ɓen dow leydi Algérie gaɗɗo e tawede fuu ana tewtora leyɗe ɗe fuu dokkodira juuɗe haaba ɓe yimɓe lonɓe hiite
mawludu en mbiyan hankken ɗum yambinama le leydi Mali ndi fuu e manggal muɗum tatte ɗi fuude yambireji ɗi gaɗi nokkule goɗɗan tano ɓurana janguete nokkule an to tan jamar nde zikriji watta nokkule goɗɗan toon du yo ɗum woni e mbiyan wajuji mawɗi kañum wonde wadde le nokkule ɗe le réseau ngaji gonɗi le leydi meɗen ndi hoɓe fuu no gaɗiri ɗum nokkule goɗɗan to tawno hakkillaji mabɓe ɗi jottake fewi fa keɓɓen famtare keɗɗen siita sidiɓe
le genni ñoro nde yembere gani waɗama toon saabe deja ana mata on nokku gaɗɗo e tawede fuu aslame ko heewi waɗi o gani li galleji mumen saabe toɓo mawɗo ko waɗi li gennini o kabar goto ɗum ko hollita li genni segu saabe kuɓor fe ko joƴina toon guiddi wat ƴaɓɓiɗo le cercle kajolu guelle kewɗe bandi ne waɗi ko gani saabe baɓal yimɓe lunɓe hiite ɓen caggal muɗum kasin saabe kuɓor fe ko matan li ne lamorde li genni kay waajo hanɗo waɗede noon li nokkunoddirteɗo Sadd Abdoulaye Makoro Sissoko bantinama saabe toɓo mawɗo yembere o gani du waɗama li genni tummutu fattade genni mutti duwa uji ka e jande qur'ana waɗama li ɗe guelle ɗiɗi ɓamde noga jamɗe yottade fa nayyi jamɗe
figol ballon yaade coupe du monde ɗum woni ko anni wadde hitande ujunaji ɗiɗi e noga e jeegom e mbiya hankken Mali fewti e leydi Comore ndi ɓe keeɓi ngalludu ɓe gatti toon baddi tati ɗum woni Comore heɓa e fewi baddel gotel le piiɗe koɓe noddirta ɗum woni septiéme journée ñalawma jaɗɗoɓo o wattu joni an holliti wiide Mali ana wonde yaade yesso le guɓal ngal ɓe noddirta iyngal kanko andaɗo kabaru figol ballon mum noddirta Souleymane Bobo Tunkara o piiɗɗe Mali waɗi hankken ɗe ino nanga hoore jaati ka wattu joni o wajib sina Mali jokkito fiide ɗeɗo piiɗe ƴawadu le ko warta ko hono boppi gaɗaɗi hankken ɗi fuu noon ɗum kani joƴintinirede farde mabɓe fewtude e leydi Gana ndi keɗɗen komo sifi do en do faccitago siita sidiɓe
heeɓi wone lobbo jaati keña dow leydi Comore dow ɗaltiɗe fe damuɗum saabi ne enen ka leydi Gana piiɗiɗenne Gana du heeɓi holliti darorga muɗum ɗum ana natto saabe leydi Gana du heeɓa hoore le o classement pirre ballon ga fa hannden tiɗalaji kewɗi an toon ɗe hanɗe wi'utude fa hannden saabi kulleji kewɗi ñaki en le défense meɗen saabi le pirre keñene mimmi mati hen kulleji kewɗi ko ñaki ene sanne saabi so enen ka e leydi pirre ballon sane keɓodiri ɗum ne wawi hewtine tiɗala seeɗan en han tinnata fa hannen watte haqqille no pirtenno tinnude fa hannen hollen bowɗe kasin
figol ballon ɗum woni basket rewɓele ɓe ngala duuɓi sappo e jeegom leydi Mali ndi so lanɗo jaaɓi janggo waran hawrtinde e leydi Kodowar ndi ɗum woni koɓe noddirta ñalawma ɗiɗoɓo o ko micciteɗe wiide wakkande Mali fiyanno ɗum woni ñalawma muɗo arande wakkande pewtuno e leydi Angola nde ɓe kawi ɗum ɓe gatti ɓen baddi capanɗe joyi ɗiɗi ɓen keeɓi baddi capanɗe nayyi e nayyi sokono ayri banggal ɗum woni worɓeɓe so lanɗo jaaɓi janggo faɓɓi janggo noon mbirten ala nde ɓe kani hawrtinde ɗum woni leydi Maroc ndi
tamani projet mo fondation irondela ɗo Mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faaba mum itira Union Européenne Suisse Royaume-Uni e kañe coopération espagnole
kabaruji di min dokkuno do le yonter de dum woni mali ko be hewbe kanyine mati wotto jono li yimbe le urube le leedi Burkina Faso di an natale nokkuno dirte do koro holi tamede be do yimbe le uri le leedi Burkina di be kuli sanne basini ngadi ton di ciagal mudon dum min kali hono mawludu wadira le leedi meden di le majjon dum min kokki on do kabaruji ko nayri bangal windude tere ngaydi no ngori le leedi meden di yalla yurku yurku ko nayri bangal leedi dum watta le nokko kabaru jonterdi fa keben famtarno dum wori kedden sita sidibe
jama ko heewi jiabe leedi Burkina ana wonde jippade genni koro le region Banyangara galle temede temede wongo inde mo en winna alan jabbi ngan jippibe le genni koro nati ko hunde hanne ko suguli heejabe lam ko jodi on nokku kabaru med yontan kas ana jamta do mujjun gon talki galleji di golli fu ana wonde wadede yalla jon galle fu ana hewta talkal ko noddete tetri fonse ana nato sabe buutide wolleji hebetede sabe galleji dongo holliti ministere humni kabarji galleji e tere ngandi en timina kabaru med yontan ko jantata do yembere gani aslam en leedi mali wadi o gani al kamsar jama aljumare ne gadon wadama le wattimo lafi deejer mawdo mata nokkuje kewde le leedi e mangal mudun
aywa sakra min biyan dun land watte ngedu modo hettinaade kikida hande dun kabaruji amen aljumare do sijjo taman do min jooti on an sanne hono hedaade heejo jammedi wattu jono min kertini kono jewtibe yimbele hettinibe min faali lamu koriansa korambana fati je feeno kono ndirono do e seeda francine corner warso lando jabi zuliyata kulbali